Naomba unipe mapenzi yasiyokuwa na ukakasi. Sagode, naomba unipe mpenzi yasiyokuwa na mitikasi ya uongo sio kama huyu.
Moyo wangu kauchukua, kaupaka pilipili.
Moyo wangu kauchukua, kautupa jalalani.
Moyo wangu kauchukua,
kaupaka mashubiri.
Moyo wangu kauchukua,
kauchoma viswa kimasai.
Unayempenda hapendeki,
inauma.
Anayekupenda upendo feki,
inauma.
Kwenye ndoa miaka 20,
inauma.
Watoto wako blood feki,
oh,
unanipendi.
Unanipendi,
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 unanipendi.
The painful part isn't losing them, it is realizing they never loved you the way you love them. It's hot, hot, hot. I gave the real love, they gave performance.
Ai!
Unayempenda hapendeki,
inauma.
Anayekupenda upendo feki,
inauma.
Kwenye ndoa miaka 20,
inauma.
Watoto wako blood feki,
oh,
unanipendi.
Unanipendi,
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 oh,
unanipendi.
Unanipendi,
ah,
unanipendi,
unanipendi,
unanipendi, ay, 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 Hassan the Don, Mwaga Pepa. Twende! Apo, 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 apo.
H&E.